city feeling stuck like I'm running in place on the track. This nigga mi chongwa na zibo pati stress plus chida wa didi ya kobari devil at no. Ilu pati tetesu kose keshu pata kesi luki gesi wako ahead of rest you better go. Oh no. Kimoko kikomo uweze lewe wa kichwa nyonyo kikinyonyo. No koki kikono. Please no, juzi juzi deu jalini si usi wa mini watu anymore. Respect is emergency. Shule ndipata eje kwa limo ze plan B. Mura muda kula unoza sura unazurula dazu ura. Ncho wane simpa yupo zake na cheza na chura. Brona funga file kwenye prison. Ini break time na ifa break bila lizo. Chuchu kuwe Michael Scofield. Kwetwa tupendu dokozi evil sin the take and to whiz. Nalingia jina jina miz. Mtanu kipendeza na unakazi unaitwa jina jina jiz.
Oh man! Yoko G, what's up? Hii naona wanangu, everybody now. Okay, twende round two. Oh, let's go now.
Yeah, achana na hivi vina, hivi rasta. Tuna discuss vina, meza moja, hivi vina si disaster. Mwenda pola na pewa cha faster. Jebwa nekwambia, please wait, naja na kuwa na raka. Jenze king wame surrender. Watane challenge vipi ya wana tacha ranger. Sija toka kwa star search, lili di star search. Disju zenu bebo tamkindis kama says bitch. Amini kwamba watu pendo kiwa hero. Nimbaja sana kichwa smart ya full brain ni zero. Amini mapenzi ni magumu. Ukiacha pesa kumpa, akikisha unatunza pia ya sumu.
Oh man, Yoko D. Hivu nasipotake off easy line mwanangu. Oh, it sounds so crazy. Let's do round three. Let's go!
Yeah, love the winner, ay, kunyelewa so D on me. D mbili as he said D, ku deal on me. Dogo D ni danger la D ni D doni. On me D bado tu pogo na D on me. Chwani na disco kisa disco. Unarudi kitawa na olije mkataka pata dusko. Mabwana wana kupanka kama potion. Itakubali nani dada wakati mekukata paka lotion. Anzisha fujo ni ministers. Endele kwa sifia la wanzi buzz. Enjeo ni disi wone live yo kazi. Oh no, kitaka uzito nchopi mzazi.